Macha simore tati. E on jamanu Yaya baptiso o feñi o yenat no ko e der jereende yude o mo wiya
battede ko e mon ngati lawmu asman battima
ko kanko woni bo annabi Ezay wiyatno
ko daande gullowa der jereende ina wiya pewne lawol jomirade ngol mbadane mo lappi portidi
Yaya jogino ko witte cañiraado lebi ngelobo te ina dadino paftol nguru ko wurno ko bappati e njumri ladde Jerusalem naabe yude naabe e daane ma yurdan naabe fof ina jahanno to makko o baptise dumen der yurdan taw ina qirlito bakatuji mumen nde o yi farisaen e sadusaen hewbe ina ngara baptisede o wi dumen
to he bonde holi tintin on odon bawi dadde nyaawore jogornde ardinde bade golle kandude e waatare monde woto miijo de wiide e koy mon tani amen ko Ibrahima ngati mbodo we on Allah ina waawi wattude de do kaaje besngu Ibrahima hankadi jamberinde fawama e dadi ledde wadde lekki fof ki jibinta bibbe mojjube soppete wedde e jengol min baptisatmi on koy ndiyam ngam hollirde on battima koye mon kono garowa chagalamo ko on buri mi sembolinde mi handani hay e bortude pade makko on ma baptis on e ruhu cenedo wondude e jengol o ma jogi nyorgo e jungo makko ma o wes gergal makko o rendina gawri makko e der fawu o doppo gufidi e jengol ngol nyifata
nden tan Yesu ummi Galile ari yurdan to Yaya mele Yaya ina battisa dum kono Yaya sali wimbo
bele wona ko min foti arde e ma yo a battisam an gara
Yesu jabimo wi
jab woro non e o saha ngati ko non timminirten ko Allah yamiri ko fof
den tan o jabi den Yesu battisama yengi don e don e ndiyam he tan asaman udditi o yiruhu Allah o ina jiporo no fonduni ina juro e makko den tan sawto ummi do asaman wi
odo ko biyam mo korsinmi mo cubimi